the beat.
Dori tifa bifin demo soko se. Nanda kori ni toba ni koko se. Wamu wamu gana nombo di pores. Arari wu flopa ni kusi kones. Ufumba punchline zika di kondes. Gai ni do foundationes. Di matamba fetri mus. Kotaro tamba fetri mus. Aka big dream si kone ko pay you to them. Roma jelia nandi metro yanga ndi Eminem. Atko ruba na romo jelia ya mufenda zoka ke. Koto za muslimba jizori ni cheke difference. Ni chikore la ladi yanga ni cheme cheke ya. Kratu wanu una nyimbo zanga upiri za zang. Jizu gangsta zita konu kila beat. Barinde bagocha bako fila hit. Anifu ni mgana tanga nezani. Anifu ni mgana tanga nezani. Anifuni, 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 anifuni.
Ufi he akyo shikanga po half past 10. Yasuka yetoka gona pasi geche. Dini wabo rose yo fara liru bala rose. Yari shizi I love you. Nichi shifandaria. Hey aki inga zita. Habe songa zingo ite kamista bini na mujita. Nichi za momo kazo kombu za skuwa chine hachikon. Mara uko balero uchamba chikolo. Kiko gocha nito jaya kasi njaba in. When on the expire, queen and the retire. Dory Lexus, I'm a booty, rich up on my cheek. Nissan one zikusa, I think I'm the tender jig. They call me Mayweather, cause I give you cold feet. I'm batting from my goals, like Nuka Beach. Fenny Dory, little beef, and they catch up on you. Kabi Findoni, kunda skoro me makadoni, ndi na champion.
Bomboy, ne ati ni funi. So, mane mrawaka, cause ne ati kutu uba na ini. So, move on nga mchulo ba, nina game mwa motu. Because ne ati ne type N and type yanga. So, kume ni move on nga mchulo ba, nindi iche, ndi funa na mchulo, ndi funa na nai. Cause ne ati mufuni, endo udo jitanga neza. Ali chwe waso kutu tende mwa pandanga.
Ani funi mgana tanga nezani. Anifu ni mgana tanga nezani. Anifu ni. Anifu ni. Anifu ni. Anifu ni. Anifu ni mgana tanga nezani. Anifu ni mgana tanga nezani. Anifu ni. Anifu ni. Anifu ni.
Thank you.